Sijiulizi maana, nachojiuliza ni kama vipi nikija kukukosa. Sijui nitashika tama au nitasema kwa mama kama nimekukosa. Maana chaguo ni wewe, milele utake nini kupe. Mana na kuwaza kuanzia lendi, maldi, mele kredi, jedi, baka vanredi. Lendi, maldi, mele kredi, jedi, baka vanredi. Chochoto kitakacho, just tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me. Chochoto kitakacho, just tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me. Nachokuahidi ni upendo na sio kingine. Sida tena skendo chituka pime. Anesema yangu ndo anesema yako kwa wengine. Ni wasita ya upendo ni wakensi zime. Ongeza mapenzi swaze kwingine. Oh my loveness, oh my finest. Na sio kama nakupenda tu, but I'm happy to be with you. Sio kama nakupenda tu, but I'm happy to be with you. Na sio kama nakupenda tu, but I'm happy to be with you. Sio kama nakupenda tu, but wana nakuwaza kuanzia lendi, maldi, mele kredi, jedi, baka vanredi. Lendi, maldi, mele kredi, jedi, baka vanredi. Chochoto kitakacho, just tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me. Chochoto kitakacho, just tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me baby, tell me. Tell me.